Abari kumwe n'amashumi asepera haizi tarajamo habga sezera icupa riramanuka ikofi kananuka kandi ntago yareka kunywa umutwe utajegera iyashiri watangira guhamagara ho magateri toma madama muteri shida zifinda ati nanga imbeho munda kwiyimukizigamira si gahunda niba byakunda ntizakashije tuzaba dupanga imbeho munda yiwe ntishirane nk'ubutita kumubwira ibyo kwizigama igihugu gita ngo umutungo utandamiye inyota inyatatse uwo ntiwaba ari umutungo waba ari inyatsi ngo amavuta yiwe namuraye ku mubiri depanaje nizo yihoreramo ngo kandi nta bibi
najya yiyima bibaho abayeho muza fejo ibye bwita bijya imbaho dore nk'ubu yakenye if you check on you but you need ya abakeneye depanaje ubazagaruka yamushizeho abakeneye depanaje
simuni yace nibura kula byangu mwache stresse sindiyo nubundi asivinga wahazi mureke twiriye ubitukimanuza siko bimeze
ukabara amacupa bamanuza
uzabujya gucyari wanaguza
ayo mafaranga basesagura
abagiye kandi atazagaruka
abayaganaga abakorana bakizigama wenda yagobokwa akagurizwa akiyubaka
nta umenya aho bwira ageze ntawujya inama n'iminsi akimuhana akazi muri hisi
uwitegereza depanaje najya yiyima bibaho abayeho muza fejo ibye bwita bijya imbaho dore nk'ubu yakenye if you check on you but you need ya abakeneye depanaje